Downloadani tikumvera nyimbo dza pamwamba pa malawiwanga.com.
Masavana wona kuti iwe chipadzuwa nako ndima kuna sanga kuti ndiyowa zibe chito mbili yako mene ndida mvela koma payi weyo ndima wanga kuna tera chosa zosibe iwe usalile bwela akulumbilise dziwe likudziwe no mata iwe unabeleka apo chomwe ndina sata payi weyo ndichikonde lelo tipange chingoswe anakuswela ndima aja atsiwe china ndima dziwa unakumulwapo amuna kulukila ngangofuna kukuyuza koma ndiye anapalatu pano kuna pesa china chimamunatu kuputa minyama yomwada kupaka nayo yo kuti dziko lina yamba moyo
unave
nyimbo dza pamwamba pa malawiwanga.com.